Bonjour, c'est Savannah Sou, je suis sur Radio Beauté. Restez connectés.
Bosunyu nyenti bajitase la hamni yaula afile tumakoi hala sama yarandi is my dream to have you in my arms every love you mangalo dikante bi kuchi defnang chi defnang
Allah ji yay borom ndaxar ngi ma chatangi